It's a brand new gospel.
Westside Music.
Katima Swag in the house.
Net.
Chesa.
Hey, yo, Young G.
Yeah, boy, cross fake.
Kuti muli munya ayo mumuswa lele mumulule wa hae mutio lila tola minanga tekile litunda neke mwakuli tolokela maneke akunina lika kaufela mwali divaida uingile sekuvea lika seziva maoda mwali fasimo kambe hakuna kwai maofisa vateki kambe vabeleka kai lila tola minanga telwa itumela lika zamina kaufela kizafa mahala kubona fela mutu wala pela mufamulu kuluhile kusina kukatala Nakuli kambe neke kulovala Bili kumina kuti konji kutela madola ah, Kambe aluzivi mwendi kuli Babu wananga bulo koba na vanyanje
Sai Shemo Samina kisese tunandate Muya walubu ya laki wamina Kono mulu file famahala Pilato Lamina kileli tunandate Akuna ya kona Kweza zemulu yezeza
Kia ngata inge ni upolisi sakule mutali woni nani kikaka ikoni vuzusa Esi mwendine ni vule kile kono ni kachenu kalavo yeo ipalile Mwalika zeo ni fileze za mahala kuna nito ili mundateeni kupela Unamulu lela hao lizoho iliku ilikone kutoswala ya katoho Nino peta fela ya hao milaho Nino za maya fela ni mwali nzila za hao Istuma ya chulu falika mahala Kono ni satanilu saho wanela muhala Na ikupela kuzeo unikambuse Zeni eza kaufela ndatezi kutavise Ilikuli neke aninzi mwacheji Vatu vachinja fela kaeni vafa speech
Shemo, samina kisese tunandate Muya walubu ya lagi wana Kona mulu file kama hala Kileli tunandate Akuna ya kona Kweza zemulwezeza Kambe maluli fisanga Nebe kulobala buloko Kambe kibabakari Baba bonanga buloko Kambe kikumili pamba chereni Nebe kulobala buloko
Nebe kulobala buloko
Kambe lunagara
Ewa ya mchika mwanta Let us pray big
Lwa kukupa uluswalele
Yes, I.
Oh, yelele, mule muya pahani.
Mule muya pahani.
Aulo bali, famu pilo mwaluna. Waluba vale la mi, luba ezalini. Haluna kukona, datelu na kukulifa. Waluba vale la ndate, mwamiri koye maswe. Kaka ufela, solo ufile kimala.
Okay.
Samina kisese tunandate Muya walubu ya lagi wana Kuna mulu file kama hala Pilato Samina kileli tunandate Akuna ya kona Kweza zemulu wezeza Kambe maluli fisanga Nebe kulobala buloko Kambe kibabakari Baba wananga buloko Kumili pa machere nyi Nena kula bala buloko Kambelu na gabamu
Aluzi vinike mokulo lelwa
Shemo Samina kisese tunandate
Muya walubu ya lagi wamina Kuna mulu file pa mahala
Milato Lamina kileli tunandate Akuna ya kona Kweza zemulu wezeza Kambe maluli fisa
bala buloko kambe kibabakai baba bonanga buloko kambe kikumili pamba chereni
yele kuna bala buloko kambe luna babamu haruzi vineke mokulo lelwa.
Yes I sometimes uno itumela mafela kumole mkoza weziza kwenye chaolo wazeo. Mwezi kambe ni baku nolova alanga fela ki everyday walifa. Kambeki babaka ibaba konanga kunolifa. Atie nalikakao fela ufa mahala biro mahala. Hakuna selu kona kuleka kumole mwazeo. Katima swagi in the gospel. Yo Young G Sancho for this one.
Bruce downloaded Fry from westsidemusicblog.net.
Fosala Joe Boy and you. Yo DJ N-Boy Oni G Panasonic. Yo DJ Minaiza Shoti Kila Mupondo.